kzwap.com.
Sana ingoma ine shongo fu afye bie sana. That's why ine chama la vute sana. Ingoma ine shongo fu afye bie sana. Tell him
Wana baby sakuta ile ta wiki kunoko turi ishile mkubuta temu la vuturi. Wana baby sakuta ile ta wiki Kunoko tuli, kishile mkwangala temula vuturi. Ama navelebu, jama lavu mwimpendena. Yes, ama velebu, buksemke tumbo nokshalati.
But my lord, don't call me. Achai! Dun dun dun, ne balu puta.
Hey, ne balu puta.
Fiamma love, kufialenga wapu kuta.
Kufialenga wapu kuta.
Kuti wapo na kunyolo wapu puta.
Kuti wapo na kunyolo wapu puta.
Mtu wa mtemwale mwona moku puta.
Terim, 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 terim.
Kuli nepo beta, fuwesi ya nile koku bomba. Beta po beta, kuchilo kuhishi ngempo. Wana baby, Sakuta ile ta wiki Kunoko turi Kishile mkubuta temu la vuturi Ona baby Sakuta ile ta wiki Kunoko turi Kishile mkongala temu la vuturi Ama na velebu Jama lavu mwimpendela Yes ama velebu
Buksa mketumbo nokshaleki
Watch